Umeni gusa ha
pa 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 oh pa pa oh pa 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 oh yo yo
naipata ladha swa kibaraka Mungu ametwa tunatembea tunajikwa hapa na pale tu kwa mtaa na bado kanishika kabisa alafu kwa hisia kabisa kila kitu naona kani sasa wezi hata kukompea asa kizamani sana au kisasa kitambo jomia you closer sioni makosa sioni makorokocho na sioni mapoza ni kama mwanga umekuja fukuze giza alopiga teke chuna ndo amenipa visa huku wasu tupinda wanauliza when I wish for China cause to all means
Kusa
Dip. Mbuna njia umenifunga zip na history utajifunza kitu na ukichunguza utagundua vitu ya yeah, hata kama so mapenzi utu so kijanja so mapenzi vitu na kwenye watu si atujali kitu tugumbane kwenye mapenzi befa na huku ndo kwanza tumeanza intro huku bad news witness sicko na huku mapaparazzi wanataka info zede moja ya football man you Kifo, ukiwa mbele nyuma niko na nikiwa pale kati na ibusa tunaibusa
Umenigusa, umenigusa my baby Umenishika mpenzi Umenigusa my baby Umenigusa The best version of me I see Whoa, I'm down Don't wanna let her go
Ba, 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 ba,
ba, ba, ba She touched my soul and took my heart away Oh, now I see me as too
Ba, 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 ba,
Oh, young girl
Naipata ladha swa
Ba, ba